Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere noka e nay lewru octobre jenna yambe soki do Studio 80 miden tawa der Maison de la Presse Bamako njuttino lodo kabaruji do yumbo e galo. Ceketi yon kande botumo no dirta conférence sociale un timmi holi tawere ko yata anniyaji temdere chapanɗe nayyi chapanɗe tati e jeenayyi noon mbiyeten ɗum ɓe ɓami ley balɗe jeegom ko waɗi le leydi meɗen ndi adma o wi kayele imadaraji muɗum ɗi wondi e wadde le saha leydi ndi kañele wudde leydi ndi guɓeɗeɓe no nder terroriste en ɓe ɓe mbi ko ɓuuri capantato ɓe karbi toon yonkiji muɗum en ɗiɗo imadaraji ɓe gaɗi ɗum le jetti yettade nogay goho lewru octobre ndu les régions sigaso tiaggal ko région ngay ɗiɗi jaltina les cercle ngay mabɓe ɗiɗi mawɗi ko wattu joni ɓe mbiya ɗum wonde yettade toon kutteji ko nayri bangal keɓe mabɓe noon laamukoɓe wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon eɗade Oumar Waygalo jooɗi ɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirta nuhum jiiro won to ɓoggi jamɗe to aswere ƴaɓɓinonde batu mawɓe ɗo mo ɓe noddiri conférence sociale le leydi meɗen ndi ɗum timmi ko yata anniyayi temedere capanɗe tati e jeenayyi ɗum ɓama ley nokku o le balɗe jeegom wonnoɓe toon ɓeydan ɓuuri temeɗe joyo ɓinguel adama wattu joni ɓe kaali hon tiɗalaji kowoni le leydi meɗen ndi fa yetto e wakkati fof ko moftereji ɗi gatta ko fedde mawde sagontode gollo wonɓe le leydi ndi fedde nde ɓe noddiri INTM ɗo hollitiɗo weltigui ley ɗiɗo golleji sanne saabi de ko heewi memama le oɗo nokku kono wori Mamadou Sama
syndicaji muɗi hono INTM CSTM CMT e CDTM beltan ki sanne ko hawra e dow muɗum leygal ɗo kawrital e hakkillo ardiɓe syndicaji ɗi toɓɓere dow landingol wuteji hakkunde gollirɗe no hani yettede sanne keɗɗana Abdourahmane Infatouré kanko woni keƴaɗo syndicat ngaji mawɗi ɗi
mi jantiran inde syndicat ɓe fof e da muɗum mi weltiki sanne caggal ngal kawrital saabi haqqileɗi mi hollitiɗi fuɓɓamama mais joɗɗike mi kaldi nde kulleji kewɗi nde batuji amen waɗade caggal muɗum torrade hollitaɗi heɓitama jogola haqqileji ɗimi hollitiɗi yo fewtude e wadde wotungaji ɗi du laabi laaɓudi
so banggal gouvernement o ministre kumaniɗo golle hokki taƴoral wiide ko hawra e dow muɗum foof ƴewtete e leydi talkuru laatotondu sababu deƴƴere hewte banggal gollirɗe keɗɗana Diawara Hawapul Diallo kanko woni ministre kumaniɗo golle
sériyaji ɓamaɗi caggal ɗi batuji natton saabe waddude jiyan e deƴƴere e dewral saabu leyi nde fedde ne yimɓe cuɓama andunɓe torraji wonɗi tondi les fedde gouvernement ka e pelle société civile en mene tijji wisariyaji hollitaɗin fo batten
micne wiide fanda ngal ɗo kortal hakkunde golloɓe leydi ndi yo andude ɗati dabareji mbawɗi latade sababu deƴƴere duminde hewte banggal sembingol kaldal hakkunde gouvernement o e gollidiɓe ɓe
fedde ɗum wonde ɓe noddirta synergie du 15 octobre 2016 fedde sagontode hono kamɓe jangguinoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe kolliti sariyawol mabɓe ngol ɓe noddirta article 39 ngol tinno fati meme le oɗo botu saabi de ɓe mbi yo ɗum sariyaji ɓamaɗe le leydi meɗen ndi le ko warta ko ɗum ɓe mbi ɓe garan ɓe jiida e hoorejo leydi ndi o keɗɗemo kanko noddirta Amadou Dolo yo goto gon ley ndeɗo fedde komo sifido hen
cette conférence est bien passée c'est pour dire que
batu o waɗi no woɗiri haltande on tan wiide komi tewtata ko wala fuu ko wayti e muɗum le hakkunde himmeji kollitaɗi ɗi ana article 39 o ɗo yo kawral keɓagal hakkunde fedde cagontone monsieur en jangguinoɓe le leyndi kan e gouvernement o somi jiɓɓe fa jande le leyndi waɗa no woɗiri kanyele deƴƴere wajibi kina gouvernement o hokkami komi tewtata ko haɓogo laataki hunde newi ne feewi joddiji amen sindama galleji fa heewi fuu heeli saabi muɗum wajibi kina oɗo sariya teddine o gollire ɗum saabi ɗum yo sariya mo leydini ɓami jangguinoɓe kañum en ka no wondi domde faham nde ñalaɗe garoɗe mi gara mi binda e kanake laamu hakkundejo o kanko asimi goyta fami kaltanamo hoɗum woni anniye amen fewde oɗo
sariya
ɗiɗo kabaru wi fan mba heeɓe dow beme amen andi to ɗum do page facebook kaña compte twitter Studio 80 wakkati joni en jaran le saha leydi meɗen ndi haalaji armoɓe mbi hi hono yimɓeɓe ɓe noddirta terroriste ɓe ko yaati capantato e goho muɗuɓe karbi yonkiji muɗum ɓe mbi sikkitaɓe do capanɗe nayo kañi e naati e juuɗe ley imadaraji ɗiɓe gaɗi ɓamde ley jetti fa yettede noga e goho lewru octobre ndu le saha leydi ndi kañi le wudde leydi ndi ɓe mbi dabaji koɓe nangui toon duɗum yeehi fa dabaji ujunere gujjaɗe le oɗo nokku caggal muɗum ɗu ɓe mbiɓe gondi e wadde imadaraji hakkunde gawo kañi e labe zanga le on do wotto fu gubal gal noddete état islamique gal sakki hono yimbe le jehob nanoji lumo nokku noddete tesiti idum le lamu en songo yambe cakki kito mobilaji di le nokku noddete tere yamba idum woddiri le le hoy ko yaata kilongaji noga e joy wakande cakki ben tonde be bi hon fu wir fitole nokku modum lumo o do nokku dum bi fatinane ye le on do wotto fu de do gube gote du gellel ngel noddete sina idum woddiri dum woni galluure en songo de ko yaata kilongaji jegge be bi yimbe wonbe tonbe hon fu jiddo jam futtino yoppono koko yaawi fa hande ne ngartan le baler leedi meden di wattu jona kale hon nokku no dirte sigaso be bi tiagal ko cercle ngaji mabbe didi mo di ngada region ko wattu jona humni be kabar kebbe kollitiwdi dum wondi e torude ton seeda do taydo fu kambe jagutobe kebbe kollitiwdi wala fu ko dum wondi e torude ko nayri bangal jaguji mabbe di fa kebbe famtar kebbe sitan city bi
Amir conseil régional Sigasu soude e gonga fey o holliti wad gon buguni kay ko tiala region natun sabe famdunde kebal region Sigasu bangal itugal kanye de nukuje yaya bamba kanyo Amir conseil régional Sigasu
dans le temps
le wakati ji bettidi lampo beedade usuluji nangete di fu Sigasu neltirteno gal nyalo mo hande o sabe ko region ngaji kesi itta de nuku o kutteje bangal kebal ana wundi mated san Sigasu do gollirdi kumani di yigaji jeegom wondo le hakkunde dido gollidi jeegom nay fa yetto joyi kanyu en le cercle bugonito woni
pour le moment
dawda kuni kanyu netto goto gollolle fedde noddirtene chambre de commerce Sigasu kanyu holliti wadgon bugoni kay Sigasu e region huune momne le region Sigasu
l'impact
kutteje bangal kebal mudum ka ana mudde e juude ammi so dido region ngaji hebi yerwode dum wara newninde jaaguji hakkunde ammi
lewi mahamadou sangari kanyu gode andino kabar kebal kanyu holliti de hakkile Lewi moko wadugon buguni kan e kutiala region natinto Sigasu sabe lobbe
avec cette feature de region so wada region ay tati waran lata de sababu region ngaji e goto goto e mudum fu andre sabe ko wawi wadde nalu ko jogi
tif
wattu joni en gardam fa badali bamako do nokku mabbe noddirta samale kany e farabana hakkuno mudum do wiyama joni e moto ngay didi kany en gompindiri do gudron dum nokku noddirta kanga ba lawol johol kanga ba ngol wiyam dum latiki sababu du so didon keddiki le hen goto kany woni barmudo le hen dum woni kambe yimbe la sapper pompier mabbe to kuli koroto kambe gum do kidido kabaruji be dido kasaraji jottibe fu gaddama hopital mangal do Gabriel Touré do en kala wono kabaru o do gondo le bembe meden ande to le kabaru holi tawir cukolel gotel kanyun dartuno fa suute kanko fotomata ko jowon ko mo fodini en do hen kedden kanko Ali Cisse ko fewni en do hen
ngonga hey hello jawara tv do beme ande to won jiltindo foto do foto o ana wonno dido bindi demba jawara suka mbaro dubi didi yimbelle be anda ka ko woni suuti kedun jon watti dum mobile raf kat balejo goto le bindongol numero telephone goto ana wonno him nardo yimbelle fu jogi be kabaru do odo suka nodda dum nyaloma o hibbayi odo kabaru yiltinama do beme ande to ko buli chili chapantati chagal ko mi ngadi lugagol min tawi odo suka kanyum ka sutaka sarab mako be mi noddi holiti wiida suka o ka police debbo goto bantino dum odo police debbo le mobile mudum wonno wattuno warfo jabbo le bolon gol o soyfini yalla suka be gonno be fijure le bolon gol ana yappana mo datol gol suka be tawanobe don be fuddogi yoppi odo suka mbaro dubi didi police debbo o bantimo wattimo le mobile mudum tagal ko andi hobe woni sara suka o natti dum odo golle ka waddi e yoga yimbel gonno bele dende kulul o immini bilisaji mabbe dum sabi halaji nanirtedi ni tandi holiti wiide wa yimbel gombe bamako dobe golle mudum en woni suutade sukabe tan
en kala on kabaruji ko wodi le leedi meden di ko dum won botu timmudo le nokko mum noddata conférence sociale kanya fa yotto sariyawul kessol o mangol le leedi meden di kolita wiede kambe police ngabe fa yotto sapper pompier be ben dokke malfe le nokko mititen en wiide o do sariya wotama le fedde ne noddata CNT de fa kedon famtar kedde Mamadou Sama Sy ko fewni en do hen
en pudiran kabaruji di kartal mangal gollobe leedi di ngal timmi nyande asorande yo hakki temdere chapantati e jenay tobbe de kawral wada do mudun e chakita do batu golloobe leedi malibe e ministre ko moni do golle ko hawray do mudun tongata li talkuru no huncete hore dun yalla deere na hewte bangal golle e mbaratema don jo yimbe le syndicaji e kanye golire patronat mali le yontande dun no nyande akam sarande no gay octobre 2022 cnt wuti sareewul weltingol policeabe e protection civile latade solasabe yalla bantingol kabar mudun wonande syndicaji policeabe leedi ndi e tawade fuf hanka sen sareaji solasabe dogata do mabbe yu goto etobe sereewul humaningol weltingol policeabe e protection civile latade solasabe nde jabbana wonande cnt bangal temdere e sappo e go'on fay goto yeddali kabar mudun fay goto dun salaki woturi kabaruji yontande dun facintingol nugal sareaji kessal leedi ndi wonande gollire moode de kanye balle moode gonda leedi ndi
sekrab do kaditen bete hande do kabaruji meden di do kabaruji fodo ma hebde do bema am ande to songadi www.resudiotamantor.org nono di odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no ko nande do no do e sede yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meden bete hande de waran yo waddo hawaluji be kolitidi hitane hikande Niger Burkina Faso kanya fanjeto alle leddi meden di fu kammoji di wonto di ngadi kasaraaji sabide ciudi kewdi kanya chamile nokkule godde de wattu jono sijo tamane no wonde wadde imadraaji mudun di do kabaruji hokkama le leddi ele tati de furfa kebe famtar ke en Ali Cisse ko fewni en do hen
mayo joliba ngondi amudum nati fa yabbiti hikka sabi tobo mango jubango ni nokule yogaji le lindi do lati ke sababu itude yonkiji himbel yogabe wadde bonandaji mawdi du arabiu mahamman mahiru lami do gollirgal kumoni do dalade humpitinde jamarnde do citalaji pawide natugol ndiyanda de sud protection civile wonko haltan tamen do hin
32,686 ménages sont impactés. E jegon e temen tati e chafan e jitti e jegon le o jama yim e temdere e chafan e jene e didon yungu mai hen sabi diyanan le be yim e temdere e chafan e jene e didon mayu me yim e temdere e chafan taton e jegon yungu chudi samidu mu en chafan e joy e jegon yungu hedi li diyan koyata chudi ujnyaji nogay e jitti e temere e jitti yungu diyan bunni davaji temere jegon e chafan e jitti e jegon yungu diyandu nabi fayatade bonan laji nyami kan e golidiraje lam e boutigaaji en nanana modul fu jam bondi dum
e certaines boutiques aussi
Burkina Faso to do ndiameji di wadi bonanda ni nukule yogaji hono ngeni heredugu to wonto ndiameji di wadi bonanda maw le geseji Bukari Sankara goto le ngendi ana sedo do titalaji ndiameji di yottini dum ni ngesa mudu
fashama be
li laddedi diam boni nokkuje hewde du fatade li geseden gabbeden fu boni to diam nokkuje jogade ana wa yehude li diam ko yata kilungaji sappo e sedan ana li diam yade bambare awani lonki imare sabe diam nan fu wujji ko yata gese hectare jeddi e sedan wonko boni mi handen to wonmi do mi wawa halde mi wadan kettal gawri jati sabe hunde fu mi wala
al bor kileeren ci ka
le leydi amendi le commune colimbine region kaito le datol kerol hakune leydi malik e leydi Senegal ko buri galleji debbe wonton be galato wona de goto de kutteje jubbaaji de bonanda jameji di hitane hikka ne leendi la camisima mer commune colimbine wonko si photo do hin
nous sommes victimes d'inondation très grave
kutteje jan satido amen fa wala seran le onung le genni amen jilali fatade jago nukuje kewde wonko uddato jan le onunguno galleji ujnyaaje fatade gese wonko jan am bonni nukku amen do be wala hunde fu kasin robe amen be ana jogino geseje gerte de fu boni to jan am le gelle nodirtede dalali kabati kurukala karukala fu ana uddato jan galleji ko yata debbe sedan wonko helato diyanam yimbe mudum walato walta torno satti sanne medde wullito yimbe lobbube tinno faabo amen fotade lamo mal o fi e damudun
son da bonne volonté de commencer par l'état
le fol sa hengel le hitane hikkane tobongo heewi tono miliraka sabi tobongo du ndiameji di wadi ton bonanda sanne jonka e wattu e juude kana ko be lindi itture dati bawde rende jamande iude dido kasaraji